Atafutae hachoki aliupata, na ulivumilia mengi aliumepata. Majuzi ya furaha yaona usoni pako, we shangwe za wasa zinaziona usoni pao. Asubuhi sema hapana, moyo wakasema kajana. Baridi kali atheluji, nyuzi ya jua, yotulivu milewe. Yes baby you did it, wacha nikusifu we shupavu. Ulikubali kuvunja mbavu, matunda leo meyavuna. Fura tele tele ya wazazi wali uyatunze. I just don't wanna let you know that if you get on me, hilo vazi na kupendeza. I'm so proud of you. Hongera, hilo vazi na kupendeza. I'm so proud of you. Na kote nitapiga kulinde mwenyezi, akwepushe mabaya dhahiri vikwazo. Tufani para tuva sichoshe, wazidi kupambana sikuchoshe. Dunia na kuna jambo rahisi, na shule sio rahisi kama unavyoona. Muhimu imani kusalia jana, tena furaha tele kwa ndugu marafiki. Marafiki nyumbani hapa miliki yote sama wewe. Mafunzo ya wazazi walimu yatunze. Just wanna let you know I'm proud of you. Hilo vazi na kupendeza. I'm so proud of you. Hilo vazi na kupendeza. I'm so proud of you, ma. Hongera. Waingereza usema don't give up. Wafaransa usema ni lashba. Waswahili usema usikate tamaa kamwe. Wabembe usema tuhilo bila mtemi. Najua nyote mnafuraha kiasi gani na mna haki ya kuhisi hivyo. Naelewa ni magumu gani mliopitia hadi hapo mlipofika sasa. Duniani hakuna jambo lilo rahisi, lakini mlivumilia na kujipa moyo kwamba mnaweza. Sasa familia, wazazi, ndugu, marafiki wanajivunia ninyi. Hivyo basi, hii ni zawadi yenu pendo nilowapa ninyi waliomaliza shule mwaka huu.